kisha twe chanchumu na masendeke. Oligungo shaya kutishishisha unuda shitengeke. Babu ndi kubereke ekutishishinjishino. Piwa wenu mwajiwano shemara azitengeke. Azitengeke. So ninga kutendo mi.
Unatenga mota kwete rudo. Singa ya zizibo. Pangosa kumado hapa uche penza. Penza. Batiru woko don't ever go. Kame ninga hita shema go. Sisiso. E azitengeke. Moyo unodura hauchekeke. Watu riju sisaka ufekeke. Inini hangu andi terere. Saka wanda but I'm learning. Moto ninge satan in meni. I think I'm just focused on my journey. So don't be complaining.
Kutisha twe chanchumu na masendeke. Oligungo shaya kutishishisha unoda shitengeke. Babu ndi kubereke. Ekutishishinjishino. Piwa wenu mwajiwano shemara azitengeke. Azitengeke. So ninga kutendo mi. Azitengeke kura. Shavena ni kura. Bando kura tinga tsokere mguna. Network ndo itzura. Shinjisha josu ndongo tifura. Azisha kachipa suchatura. Sunotura. Network ndo itzura. Shinjisha josu ndongo tifura. Azisha kachipa suchatura. Sunotura. Kijatwe chashkumu na masendeke. Oligungo shaya kutishishisha unuda shitengeke. Babu ndi kubereke. Ekutishishinjishino. Piwa wenu mwajiwano shemara azitengeke. Azitengeke. So ninga kutendo mi.